London, UK, gave nothing.
Sabah iyo wanaag, sabah iyo wanaag.